Oluvanyuma lwa Kamala byonna wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga gye buvuddeko okutongoza emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka egigenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogujja ogwokuna, abantu ba Ssaabasajja Kabaka abawangaalira mu ssaza lye Ssingo naddala ab'eggombolola ya Mumyuka Busindi basabiddwa okwettanira okugula emijoozi okusobola okwetaba mu misinde egyo. Mu kwogerako n'omusasi waffe ow'amawulire ku lukiiko lw'eggombolola eno mu ssaza lye Ssingo, Stars Clementi, asabye abantu okwenyigira mu kugula obujoozi kubanga olutalo olw'amasomo ogirwaliko kwe kulaba ng'akawuka akaleeta mukenenya kalwanyisibwa. Era agenze mu maaso n'akunga abaami ab'emiruka okutunda emijoozi gino n'ekigendererwa eky'okulaba ng'eggombolola eyo etunda obujoozi bwonna.
Mbajjukiza nti omwaka guno emisinde gya Ssaabasajja Kabaka omulamwa guli nti abaami ffe tuteekwa okuba abasaale okutaasa omwana ow'obuwala eri akawuka ka mukenenya. N'olw'ensonga eyo era emijoozi mugyeyune ku ggombolola ya Mumyuka Busimbi, Muwemba agirina, ate mukitwale nti ab'eggombolola ya Mumyuka Busimbi mu ssaza lyonna ffe ndabirwamu ffe tuteekwa okubeera nga tukulembera mu buli kimu. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza abaami ab'emiruka yonna gye muli, emijoozi gino mugitunde mu bungi tubeere ng'eggombolola ya Mumyuka Busimbi mu Ssingo ffe tukyali waggulu mu buli kintu kyonna.
Akubiriza bannayuganda okujjumbira okwekebeza akawuka akaleeta mukenenya buli omu amanyi obulamu bwe nga bwe buyimiridde, ssaako n'abaami nga kw'otadde n'abavubuka okukulemberamu mu kwewala okukwatibwa akawuka akaleeta mukenenya.
Nkubiriza abaami naddala abavubuka tufube nnyo okulaba nti era tukeewala ggoolo ya Ssaabasajja gye yagamba ndi mu 2023 etuuke nga mukenenya tumufudde lufumo. Omuntu okwekebeza mukenenya kirungi nnyo kubanga omanya bw'oyimiridde, bw'oba oli bulungi n'oyongera okwekuuma, bw'oba toyimiridde bulungi gyeriri eriweweeza n'ogenda n'otandika odifuna nga bukyali ng'akawuka tekannaba kukula kutuuka ku siteegi etekyasobokera ddala.